Duka yo, Juma Cruz in Atala yo, Mr. Wendy na Buka yo. Asoma njaka jikuba, njaka jikuba. Okose masa keri kwa kano no hiti da. Wama ex yo not sanywa. Yeri nyena nge hit, tompi to alisha kuba. Mr. DJ mwana waja chiriba. We no longer underage kake bala tukuba. Mr. DJ mwana waja chiriba. We no longer underage kake bala tukuba. Yeri nyena nge hit sa galon zarawe. Kanenzi kaka sanga timpale.
Sometimes he me take a puff. Every time he call me, you end up in a jumble.
Elinja lang the hits.